is right here, right now.
Very much, and we would like to welcome you into today's program nicely. Our guests are in the building as usual. They are here and they are ready to have it going on. My name is Isaac once again, and today is a very nice special day. Today is a beautiful day, and we are joined by guests Twinao Abagenyi, Twinao Mukulu Farouk, Twinao Mr. Dennis Mwanguzi. Ate Mr. Farouk aiseko no mugenyo woku bidigwe mbade sina bategera linya. Aha, ye Mr. Ivan kakati ngenda bakiriza abagenyi bange basokebe yanjule. To oluvanyuma tuyongereyo ne sawe gulawo session ya feno. Sanso bala basebo.
Na pesebo tsanso kusanga. So tuyanze ku mukisa guno mwaganya guno. Tuchaza ko na feno ku NPC Radio. Rinya Kasozi Farouk vidao no kumpi na busugwe kanisa United Christian King of Glory oito vidi dao
sanyi so balaba Mr. Kasozi Farouk okuva ku United King of Glory.
Yes,
that is a very wonderful name for a church. Yafe bajita na mgongo Pentecostal Church iranga twagalana tulibanyikivu tuliomufe na fena tuli muntu ogwo
ekiri
atenga tuweleza Katonda. Thanks okula Mr. Ivan.
Hai, nange thanks okula sanga. Mwe balo kunja nyeliza. Umanya gange ze Ivan, nze Ivan wokuri. Nange tambude na mkulu Kasozi Farouk.
Thanks okula ba. Ona kolwa lero tugenda kogera ku mbera yoku yokuva mu kintu no gamba nze nkivuddemu. I am quitting. Nainga tetunawa kwa yongira yinyo, madensa wano mkuru Mr. Dennis Mwanguzi, aveko neri make gula o.
Mwakama yebazi wa Uganda.
Amin.
Tuweba za Katonda tulesa wano. Atendi msanyiforo wale ilo, nti tukomye ona te ngeira bulijo. Friday wede tuwali wano, era tuwaweleza session ya fia tambula bulonji. Chensingo kwebaliza Katonda, nti bananga abaliwo n'abataliwo bonna balamu bulungi ate n'abagenyi baffe bano. Abagenyi bano be mulaba tukyazizza olwaleero, be mulaba era ne be mbuulira baali balina okubeera wano ku Friday, naye nga omanyi omulaba alwana nnyo mu buweereza, kuba kwewaayo, kuba kusalawo. So nkakasa nti nabo olwaleero bawaguza buwaguza okujja wano okuweereza Katonda. Tuli basanyufu olw'ekyo, era tukkiriza nti byonna bitugenda okukola omulimu tukuvu yamazedde okumaamira era ali mu kifo kino mu linnya lya Yesu.
Amina, amina. Neyanziza nnyo Mr. Dennis Mwanguzi kakati mbadde mbasaba tukakane tusabe nga wetandika session yaffe ennungi. Ayesu, tukwebaza ku lunaku luno olungi lw'otuwadde, tukwebaza ku lw'ebyo bye tusobodde okukola olunaku olwaleero, era tukwebaza ne ku lw'ebyo tugenda okukola olunaku olw'enkya. Ndi tunatuuka mu Yesu ng'omanyi ebiriyo, omanyi ebirulimu, era nga byonda byonna tusaba otuwa ekisa kyo, otuteekeko omusaayi gwo, era amakubo gaffe galungamizibwe. Tusaba n'okusaba nti eno puloguraamu ebigenda ovaamu olunaku olwaleero biyambe buli omu ali awuliriza n'abantu abagenda ogisanga ng'eri ku replay, nabo ebivaamu bayambe ennyo. Tusaba bino byonna nga tuyitira mu Yesu Kristo, Mwana wa Katonda wa amani. Amina. kakati sanyiso balaba era n'olulala mukomangawo nga yamuze olunaku olwaleero twetanyonyona abagenyi tubaagala nnyo era tuba tusaba olunaku atiisi tufuneya omugenyi omulala gye omugenyi omulala era gwe wojja wano eno n'otulabako ne bubeera wekka naye mubeera bataano naye mubeera kumi naye mubeera abiri kiweesa mukama ekitiibwa era n'omulimu gwe tugutambuza bulungi fenna fenna. Kakati kantandikire ku linnya. Erinnya Farouk nalimanyira kubanga lya bantu basiraamu. N'olwekyo ojja tugamba sagala kuteeka bigambo mu kamwa nenze erinnya lyasoose okunkwatako ne ngamba ye Farouk omubulizi wa leero ne ngamba kale tugendere ddala mu maaso kubanga mukama yeyategese bino by'ogenda otugamba olunaku olwaleero ate nga nze nzikiriza nti yagenda obituyisaamu tubitegeere nga bw'ayagala tubitegeere.
Seo moderator niyanze nyo niyanzege nambye ku linnya linnya lyo lyali lyabasiraamu era lyabasiraamu zadde bange wanzala nga ndi musiraamu nyolo ekisa kya Katonda mu kkula kuno n'okutegeera n'enjiri eyambuulirwa nendaba nga ate waliwo ekkubo eddala lyenteekeddwa okugoberera etuufu so bwe ntyo nenzikiriza nensenga Kristo Yesu okubeera omulokozi wange ku myaka ddala emito era bwe nakkiriza abamu ne bagamba ajja bivaamu okalokose kakyali kato ye nebaza Katonda kubanga ne kati nkyayimiridde ate era abasinga bwe baliwulira bagamba gwe Farouk lwaki tokyusa erinnya ye nange mbaddamu ne mbagamba lino erinnya njagala lisigalewo n'abasiraamu yonna gye bali batambulemu nga babuulira enjiri nga mbaga nti nze yali Farouk kati ndi muweereza wa Katonda nakkiriza Kristo Yesu okubeera omulokozi wange nti nabo kibasikirize okumanya nti erinnya si y'ensonga naye okusembeza omwana wa Katonda y'ensonga. So se moderator era lw'ensonga eyo erinnya lyo nkimanyi si lyeitwala omuntu mu ggulu naye obwakabaka bwa Katonda n'okugoberera Kristo Yesu kyekiyinza otufuula ab'enjawulo.
Amiina. Awo nno walungi bwe tutandikidde walungi nnyo. Kakati munnange omujawuliriza nga twolekera emboozi ennungi bweti ojiwulidde endowooza gyetandikidde egenda kuba nnungi nnyo. Nsaba okujjukiza nti obubondo bwaffe oba cells eza wano kunaogwama Pentecostal Church kyalingirira ddala mu maaso era nga seera esooka oba akabundo akasooka kabeera waneno ku Children's Welfare Mission era tusisinkana ne twogera ku bintu mukama byatuwa emikisa gye tulina mu ye ebintu bwe bityo ne tweekizamininga buli kimu ekiri mu kwagala mukama n'okumukkiriza. Kakati wiiki eno twabadde twogera ku kwebaza mukama era nga nekino ekibuuzo mbadde nsaba nkibayiseeko baabannanga abazeere okunkyayirako mu studio nti mukwebaza mukama abakristaayo tulinamu mikisa ki kyekivaamu mugaso ki oguli mukwebaza mukama kuba kyetwabadde twebuuza museera era abantu babadde n'ebirowoozo bingi ebyayitinganye byabadde bingiko naye kati abali mu studio leero olunaku olwaleero mulowooza ki okwebaza mukama kirimu migaso ki eri ffe abakristaayo.
Sio moderator era tuyanziza niyanze omukisa guno nampuliriza erinnya nkyali Kasozi Farouk. So ekibuuzo nga bwe kizze nti mu kwebaza mukama tufunamu migaso ki nebaza Katonda olw'omulamwa gwe nsanze wano kuba n'eri ekkanisa erinange gye nsumba guli mulamwa gwe tuliko omwaka gwonna. So zabuli yetugamba 13 ntiwebazenga mukama gwe mmeeme yange nti ne byonna ebiri munda mu nze sinzanga erinnya lye. Kitegeeza nti Dawudi yalabanga byonna by'alina ateekeddwa kwebaza Katonda. So naye gwe n'atuwuliriza n'atulaba nti nze manyi nti okwebaza Katonda kuyina emikisa gye kusumulula kuba Katonda aba alabye nti tusiimye bye byatukoledde. So kwebaza Katonda kiraga nti omusiimye naye muli n'okikakasa nti kyonna ky'oli obulamu bw'olina olwaleero obugagga bw'olina ssente z'olina abaana bo basoma biriwo kubanga Katonda yabadde naawe. Sekitegeeza ensonga y'okwebaza Katonda, tuyoyanza nnyo bannaffe Abannamugongo Pentecostal Church olw'okubikulira okwo. Tulabanga ate abalokola abasinga tubadde tuweddemu ensi y'okwebaza Katonda nga oliwo ogenda mu maaso ga Katonda omusaba busabi, neke kaseera naffe tumwebaze naye amanye nti ddala tusiima ebyo byatukolera.
Amiina, amiina. Kintu kirungi nnyo ekyo. Kakati nga tukyayogera kwebaza n'okusiima Mukama byatukolera, mbadde nsaba bannanga bonja abawuliriza mbasomereko ku Zabbuli eyo oba Psalms 13 okuva ku kanyiriri akasooka mpaka kanyiriri ak'ekkumi. Akasooka kagamba, ndi musomanga mpitira mu Bible eya New Living Translation, era nga akasooka kagamba nti, "Let all that I am praise the Lord. With my whole heart, I will praise His holy name. Let all that I am praise the Lord." Nachidamao. "May I never forget the good things He does for me. He forgives all my sins and heals all my diseases. He redeems me from death and crowns me with love and tender mercies. He fills my life with good things. My youth is renewed like the eagles. The Lord gives righteousness and justice to all who are treated unfairly. He revealed His character to Moses and His deeds to the people of Israel. The Lord is compassionate and merciful, slow to get angry and filled with unfailing love. He will not necessarily accuse us, nor remain angry forever. He does not punish us for all our sins. He does not deal harshly with us as we deserve." Kakati buli lwetunyiza Mukama, ekibonerezo ky'abasaanidde otuwa si kyatuwa. Tukola emisango nga minene nnyo, naye ye Mukama ku njagala gy'atwagala tatereka busungu. Tasobola tereka busungu, asigala atwagala. Era awo wennyini wensinzidde okujjukiza nti Mukama atusonyiwa buli kimu kye tukola. Mukama atuwonye endwadde zonna zonna eziri mu mibiri gyaffe. Era ye kennyini yatulokola okutuggya mu mannyo g'olumbe n'atuwonya okufa. N'olwekyo gwe mulungi ali eyo awuliriza MPC Online Church, MPC Radio, nkujjukiza nti kuumira Mukama ku mutima gwo ng'omubeezi wo. Mukama akukuume, Mukama mukkirize ayingire mu nsonga ze zikutawaanya. Buli kimu ekikutawaanya kkiriza Mukama y'aba akitwala. Kakati ku ssaawa eno tugendagenda mu maaso n'omulamwa. Mu luzungu kiri defiling the spirit of quit, oba okunafuya omwoyo gw'okukivaamu, gw'okulekulira buli ssaawa. Era nga omugenyi waffe omukulu olwaleero, Mr. Kasozi Farouk okuva mu United King of Glory, enabusugwe agenda banga atuyisaako mu lusoma luno olunaku olwaleero. Era awatali kumala budde bulala bonna, muzikirize mukwase ediro.
Ase moderator nianze nyo nianzege niongera kwebaza olw'enteekateeka ennungi eno, ne bannaffe mwenna abatuliza nama abatulaba NPC Radio. So tuyanza nnyo omukisa guno, mwe bali kutwagala Namugongo Pentecostal Church, mwenna bali online tuyanza nnyo, tuyanzege. Kwe nawe erekereza kaddatako nogamba, kigambo kya Katonda kankiwa obudde ne bannaffe mbawulirize. Sera nga moderator banyonyodde ensonga, defiling the spirit of quit, okunafuya omwoyo w'okukivaamu oba w'okuwanika. So gwenna muganda wange ali eyo, mwannyinanze ali eyo, mu nsi yonna gy'oli, munnayuganda n'abatali bannayuganda, naye ng'otulabira ddala era otuwuliriza, omulamwa gwa leero tituiteke dwa okunafu ya omoyo go kuwanika. Binje bituletero kuwanika, nogamba kambivemu, nogamba mpulira mbikoye, numaliza anga, chewandi tuusiza kawa wantu atochi lese mukubo. So ni olwa lero njagala kuzamu amaanyi. Chigambo ngabwe chize, let us defile the spirit of quitting. Walwe bisera binji, wotuka no uliranga amaanyi gakweddemu. And you feel like nothing you can afford. Na inja galoku za mama. Let us stand affirm and defile the spirit of quitting. Obaka tuyimilire. Tusobole okunafuya omoyo woku wanika. So without wasting much time, we can go in our Bibles and read in the book of Luke chapter 5 verse 1.
Luke chapter 5 verse 1.
Yes, Luke chapter 5. Verse 1.
Kakati mnango mja uliriza nyongero kwebaza kulo kubera kwa NPC na Church of NPC Radio. Una kolwa lero tandisa okusoma na tutandikide mu Luka. Oba Luke chapter 5 verse 1 akanyirike kaso keko kutano esula. Ya kutano esoma anti Luke 5 verse 1.
Yes.
Egamba, one day, as Jesus was preaching on the shore of the Sea of Galilee, great crowds pressed in on him to listen to the word of God. Hakokuwine kagamba, he noticed two empty boats at the water's edge, for the fishermen had left them and were washing their nets. Hakokusatu, stepping into one of the boats, Jesus asked Simon, its owner, to push it into the water. So he sat in the boat and taught the crowds from there.
Can continue.
Verse 4. When he had finished speaking, he said to Simon, now go out where it is deeper and let down your net to catch some fish. Verse 5. Master, Simon replied, we worked hard all last night and didn't catch a thing. But if you say so, I'll let the nets down again. And this time, their nets were so full of fish, they began to tear. Verse 7. A shout for help brought their partners in the other boat. And soon, both boats were filled with fish and on the verge of sinking.
So lukuma awa. Tuyanza nye tuyanze gesebo. Msumi wafe. So muluganda Bible yotugambi inti yao Yesu. Yali ayimide kulubama nyanja. Ye genesireti. Nga higiriza evina. Nga ba mu nyigiriza. Nga ba uliriza ekigambo cha Katonda. Na hale ngera amata avili. Amerere. Nga gali kumpi. N'olukalu. Ngabana nyini go bafubi. Bagalese aho. Nga bayoza obutimba bwabwe. Ngulokusa tulensingo kwe gale nyo. Yesu nalinya muli ato erimu. Iriali ya Simeoni. Na msaba alisembeze ko katono. Munyanja nalitulamu. Asinziromo okuyigiriza ebina. Uyamala okuyigiriza na agamba Simeoni. Ntikale kakano. Sembeza eryato lyo ebuziba mu mazzi amangi. Musule obutimba bwammwe mu nnyanja mujja kukwasa ebyannyanja bingi. So oluganda gwe naatuwuliriza wano Yesu asanga abavubi oba abalina experience mu kuvuba naye nga tewali kye bakwasiza n'ekimu. Naye ate Yesu mbyewunyisa ate abagamba musule ebuziba musembeze amaato gammwe ebuziba. So abooluganda tulaba Simoni yali abivuddemu kubanga Bible yetugambye nti n'emigonjo gyabwe oba n'obutimba bwabwe bali babwozezza nga n'amaato bagatadde ku lubalama lw'ennyanja ekitegeeza nga bakooye nga babivuddemu nga bawanise nga balaba ekiro kyonna baateganye kubanga Bible yetugambye nti baategana ekiro kiramba nga tiwali kye bakwasizza. Bano abasajja balina experience mu kuvuba. Abooluganda nawe oyinza obba oyina experience mu kintu ky'okola naye nga tokifunamu. Oyinza oba oyina obumanyirivu Bakubuza experience and you say that I have experience for over 20 years, 10 years, 5 years, but without gaining anything. But today we have come with a title that let us defile the spirit of quitting. Inti omoyo wo kubivamo katumunafuye. So Simon Petero bali bazinzeke byabo byonna. So now olugando inzo baby byonna bizinzeko. Ekirwadde kinzo bakikunyize okumala emyaka n'emyaka kikumazeke banga ngowulira obulamu ogayagala kubuwaayo. Ng'ogamba nti bannange nze mpedde sikyayina ng'abasawo batambudde ssente ozikozesezza. Buli kimu ekyetaagisa okikoze, but without gaining anything. Naye olwaleero Yesu agamba Simoni nti musuule ebuziba. Simoni yaddamu Yesu n'amugamba ku lunyo olwokutaano nti Mukama waffe twateganya ekiro kiramba tewali kye twakwasizza. Naye olw'ekigambo kyo tunaasuula ebuziba. So abooluganda mwenna abatuwuliriza, ekigambo kya Katonda buli bwe tukigondera ne tusuula ebuziba tubaako ne betukwasa. Bayibuli etugambe ku lwomukaaga nti Simoni bwe baasuula ebuziba ne bakwasa bingi n'obutimba bwabwe ne bwagala okuyulika. Ne bayita ne bannaabwe abali ku lyato eddala bandereya nti mujje mutuyambeko. So abooluganda naffe Katonda buli bwe tuziyiza oba bwe tuwakanya omwoyo w'okutya Katonda atuwa ebyamagero bingi ebyagala n'okuyuza obutimba bwe tuba nabwo. Buli bwe tuziyiza omwoyo w'okutya Katonda atuwa ebyamagero ebigenda okugabanyaako bye tugenda okugabirako ne banneyiba baffe. So abooluganda abanneyiba batwetolodde tebannaba Kristo waffe kubanga Katonda tannakolera byamagero nabo babirabeko. Niyo olunaku olwaleero tugenda okuva mu situdiyo eno kasitoosula okukkiriza kunoogamba sigenda kubivaamu. Obuweereza bukumenya, abaana tebasoma. Katonda leka awerere abaana bo bafune emirimu bayambe n'abanneyibawo kubanga Katonda waffe bw'atuwa omukisa teyejjusa. So abooluganda nga Petero bwe baakola wano tebaawanika naye bali batuse mukaddaako kubivaamu kubanga Petero yagamba Kristo nti twateganya ekiro kiramba. Bano basajja balina experience naye ate Kristo yajja misana ate abagamba nti aa musuule buziba. Ndowooza naawe okiraba ebyennyanja babikwata kiro naye ate Kristo yajja misana. Naawe oyinza okugamba omusajja ono aliko kikyamu, yatamanyi ebyennyanja ne tubikwata kiro naye ye Kristo bw'atuuka mu mbeera abange akola ebyewuunyisa ebibadde tebirabika eri abaana b'abantu ate ye n'abikola ne birabika abantu bonna ne babiraba. So njagala okutyuninga naawe nti tobivaamu. Kristo agenda kukola ekyamagero ogabireko ne banneyibabo. Katonda agenda kuwa ssente oyambe n'abo abatazirina. Sawa zino oyinza obba olumwa, sawa zino oyinza obba ekirwadde kikunyiga. Nelika, let God do a miracle for you if your neighbors shall testify the goodness of your God.
Amen.
So ne banneyiba bo bajulire Katonda wo. So twebaza Katonda olwaleediyo eno. They have given us the platform, but we know ke kaseera tuyimire ku radio nga weziti tulize program weziti tuddemu essuubi. When we look in the book of Samuel, chapter 16, verse 24, so we can read it there. Samuel, chapter 16, First Kings, chapter 16. You can go to verse.
First Kings chapter 16, verse 24, is it?
Let me first confirm.
And as he is confirming, in the context of Luke chapter 5, verse 1 up to 11, Peter and his partners had tailored all night and caught nothing. Jesus enters into their boat and tells them to launch into the deep. The miracle of the great catch happens after obedience, despite the fatigue from the previous night. Kakati, the message in this one is, the turning point always comes after perseverance, not after you've quit. So don't quit, stay, persevere, go harder. Because if we are trying to help you understand the spirit of quitting right now, I can tell you that the spirit of quitting is a mindset of surrendering to defeat even before the breakthrough. Ngatona tuka joina tuka na yegwe munda mutima wera bange ya guddedda. So no salao no gamba ntinze sigenda sobola. n'obivaamu naye nga tonnaba na ku byenyigamu by'ovuddemu. Yes, kakati ye spirit y'okkwitinga efeedinga ku disappointment, efeedinga ku delay ne ku exhaustion. Buli lw'okoowa nga yekuta, buli lw'obeera disappointed nga yekuta, nga kupika kiri biveeko biveeko biveeko. Quit, quit, quit. So don't listen, because when you quit prematurely, you abort divine timing. Kakati nga Mr. Farouk weyongera yo.
So we can.
Yes.
Mukama yebazibwe.
Amina.
Mukama yebazibwe.
Amina.
Bana yetuli basanyufu olwa Mr. Farouk. N'omugenyi wego yatulu kyazizwaze nayo olwaleero. Ekigambo kyabuuliddeko kikutte nnyo ku bulamu bwange, kye mbadde sisuubira. So nebaza Omwoyo Omutukuvu kubanga twabadde tutandika twakkiriza Katonda. Twakkiriza Katonda nti byonna bijja kutambula bulungi mu linnya lya Yesu.
Amen.
Kama yebazibwa, amasinazi gatusumbwamuko naye tukkiriza nti byonna bijja tereera. Katonda afe waali era agabirira byonna.
Talina kimulema.
Mukulu Farouk ayogedde ku mwoyo gw'okuyitinga. Obulokole buno bwe twayingiramu, sitaani omulimu gw'omukulu gye tulifa abaana ba Katonda kwe kutu kwe kutulemesa okugenda ewala. Mukama yebazibwe. Omwana waleese ekigambo, manyi ono mutabani wange era muyita mwana, bwaleese Luka 5:1 bwe tugisomye eraze nti Yesu n'agamba, lwaki ogolowooza nti Yesu yagamba abayigirizwa be n'abagamba nti musuule wala? Kubanga yandibadde asobola okubagamba nti musuule awo. Naye bw'oba otunuulidde kontesiti za Yesu zonna, mu bigambo bye Yesu bye yayogeranga bwe tuba tusoma Bayibo, buli kigambo Yesu kye yayogera kyalinanga amakulu amakusike. Olwo nno Luganda nnyo, amakulu amakusike. Kati alabira okumpi waawulira ekigambo okusuula ebuziba, alowooza nti oba ebuziba y'erinnya ebyennyanja ebingi, naye bw'oba okigaziyiza kinene. Okusuula ebuziba. Obulokole buno bwe tutambuliramu waliwo n'enjigiriza eyigiriza abantu nti bw'omala okulokoka byonna biba bikoze ki? Biba biwedde. Ogwo gwe mwoyo gwa kwitingi. Era gwe kasita kimala okwezimbamu nti nze okuva we namala okulokoka seetaaga kugenda buziba. No, olw'okwe kugwako. Kubanga obulamu buno bwe tutambuliramu ye sitaani goolo yokka gy'abala yeyokusuula omwana wa Katonda. Bw'omala okulokoka n'omala okwatula ng'omwana ono bw'akyogedde, bw'omala okwatula kikugwanidde gwe okugenda ebuziba. But the devil akufeelinga so much comfortable to be in life
whereby
you don't go far. Mukama yebazibwe. Bw'ogenda mukuva esula nyinza okuba njerabidde, naye tuyina we tulabira Falaawo ng'agamba abaana ba Isirayiri. Abaana ba Isirayiri baateeka akazito ku Falaawo, abamugamba nti Mukama atugambye tute tugende tuweereze Katonda, tute tugende mu nsi ensuubize Katonda gye yatusuubiza. Naye mumanyi obulimba bwa sitaani bwe yakozesa Falaawo, yagamba abaana ba Isirayiri nti mugende naye temugenda wala. Mukama yebazibwe. Mugende naye temugenda wala. Temulowooza nti Falaawo yali takimanyi bulungi kiki kye bategeeza okugenda ewala? Nti bwe bagenda ewala bagenda kwesimatula. Bwe bagenda ewala bajja kuba free. Kyova olaba sitaani tatukkiriza kugenda wala. Akuganya n'olokoka n'ojja ku Sande lwokka, n'olabikako ku Sande era n'oddamu n'olabika ku Sande. Takukkiriza kunoonya nnyo Mukama. Bw'onoonya nnyo Mukama ofaananamu ng'enjogera ennaku zino ng'oba Fala. Bwe bakusanga ku nsozi simanyi mugenze kusaba, simanyi mubuulira njiri. Kati ekifaananyi ekirabikira ku ggwe kifaanagana ng'omuntu ayalekebwa emabega. Kati sitaani n'addira ekintu ekyobu, Mukama ansaasire, ekintu ekyobunafu sijja kyogera nga bwe mbadde n'okyogera, ekintu ekyobunafu ate n'akifuula eky'ebbeeyi. Mumanyi ekyobunafu
ekibi
essaawa zino
Nena chifule chiro.
Kwe kubeera freely in mubulamu bwaffe buno bw'ekirokole. Tosaba, tosiba, tononya mukama. Olufana nangu wakabi.
Baba gamba kateyo wakabi.
Mukama yebazibwe. Omuntu afanana bwatyo afanana nangu wakabi. So munse y'omwoyo atoyo yabeera obubi ennyo. Mukama yebazibwe. Okimanyi nti sitani aina ekifaananyi kye yateeka mu nsi nti bw'olengera omubuulizi w'oku luguudo ng'abuulira enjiri afaanana ng'oba eyaakava mu kyalo, afaanana ng'oba omuntu owa wansi ennyo. Mukitegeera kye njogerako nti omuntu wakusanga Faluku ng'oli wali obuulira enjiri oyagaa nti yo no waliwo ekifaananyi ensi kyekulabiramu ofaanana nga kati bano abalukula abalabikako ku Sande aba be bafaanana ng'ate abaki ng'abatuufu. So mu nsi ey'omwoyo sitaani kyalwanyisa okugenda ebuziba, okusuula emigonjo ebuziba, okunoonya Mukama, okumunoonyeza ddala n'okumutegeera, kubanga Katonda waffe okumufuna era abantu bagamba njagala Mukama anviireyo, njagala Mukama anviireyo, naye Mukama n'akuviirayo atya nga gwe tomunoonya? Kubanga njagala nkubuulire Katonda waffe tukkirize tugaane wa muwendo mungi. Mukama yebazibwe. Wa muwendo mungi. Gwe mbuulirayo ekintu kyonna eky'omuwendo omungi ekitanoonyezebwa nnyo.
Tekiriyo.
Mukama yebazibwe.
Tekiriyo. Amina nnyo. Webale nnyo kweyengabana gyogabanye munaffe. Era tugenda kukomawo twongereyo ekirala. Kimu oba bibiri. Abagezi bajja tegeera.
So tuyanzanye tuyanzege muganda wa tata wange oyo nno mumwoyo tata wange Muwanguzi Dennis. So tuyanzanye tuyanzege. So era njagala okubategeeza tubadde tusasomayo olunyiri ndowooza lumu ku lw'obudde Samwiri ekisooka essula 17. Mwe mwena abalina Bayibuli zammwe kumpi can go in 1 Samuel chapter 17. Osobola otandika ku lunyiri olusooka bw'oba ofunye obudde naye because of time budde buyinza obutatumazaako tusobola otandikira ku lunyiri lw'12. 1 Samuel chapter 17 verse 12. But when you have free time, you can read from 1 Samuel chapter 17.
Verse 12 of 1 Samuel chapter 17 says, now David was the son of man, of a man named Jesse. Watufu Wendy. An Ephrathite from Bethlehem in the land of Judah. Jesse was an old man at the time, and he had 8 sons. Jesse's eldest sons, Eliab, Abinadab, and Shimea, had already joined Saul's army to fight the Philistines. David was the youngest son. David's three oldest brothers stayed with Saul's army. But David went back and forth so he could help his father with the sheep in Bethlehem.
You can go to verse 17
says, one day Jesse said to David, take this basket of roasted grain and these 10 loaves of bread and carry them quickly to your brothers and give these 10 cuts of cheese to their captain. See how your brothers are getting along and bring back a report on how they are doing. Verse 19, David's brothers were with Saul and the Israelite army at the valley of Elah, fighting against the Philistines.
Verse 21
says, soon the Israelite and the Philistine forces stood facing each other, army against army. 22. David left his things with the keeper of supplies and hurried out to the ranks to greet his brothers. 23. As he was talking with them, Goliath, the Philistine champion from Gath, came out from the Philistine ranks. Then David heard him shout his usual taunt to the army of Israel. Verse 24. As soon as the Israelite army saw him, they began to run away in fright. Have you seen the giant? The men asked. He comes out each day to defy Israel. The king has offered a huge reward to anyone who kills him. He will give that man one of his daughters for a wife, and the man's entire family will be exempted from paying taxes. Verse 26. David asked the soldiers standing nearby, What will a man get for killing the Philistine and ending his defiance of Israel? Who is this pagan Philistine, anyway, that he is allowed to defy the armies of the living God?
Mm.
Verse 27.
We can go to verse 31 because of time.
Because of time,
mm.
I go over to verse 31.
Mm.
Then David's question was fully was reported to King Saul, and the king sent for him. 32. Don't worry about this Philistine, David told Saul. I'll go fight him. Verse 33. Don't be ridiculous, Saul replied. There is no way you can fight this Philistine and possibly win. You are only a boy, and he's been a man of war since his youth.
First Samuel chapter 17. You can read the whole chapter. We know. So Bible yetu lazi umwana Dawudi fenastole yetu jimanyi. Nti Dawudi ya sanga ba ne baganda be ne Saulo kabaka mulamba nga batide. Nga ba wanise. Nga ba bivude mu. Ngira mwudu weta wafe batu somede. Nti bali baka ankanye oruachi. Oruwa Goliath e yali ya ingi dewoku balu wanisa. So na oru gando inzo bo okankana oru embera e yojo itamu oruwa lero. But the Bible say that David came in. Dawudi na ingira o. Na ingira no moyo wa katonda e ya muliko. Na agamba antia ono mfilisuti atali mokomole. Asomo zati ya ejeria isira. Iroba asomo zati ejeria mokama. So gomu kiliza atuuliza. Oizo boli yonenga lobi nje vikusomo za. Oizo uri yonenga lobi nje vikunafia. And if you feel a time that you want to quit. You want to go out of the things. You want to go out of them. But one thing I would want you to understand. Inti masekati yago ngira muganda fe muanguzi watu gambi. Inti stani ayagala obivemu yeye dizechitiwa. Nye Dawudi ya gamba baganda weni waganda wageza wako mulemesa. But David persisted ni yongira yu na gamba. Why can this Philistine ashamed the arm of the Lord? Inti ruachi ona aswaze jiri akatonda. So you are also a precious creature of the Lord. It means that teri asobola kusomoza kubanga katonda likuru hiru. So never quit. Tobivamu katonda likuludalo. Bible yetu gambe inawe tugambe na Bible. Nti mukama baba kuluhiru wange. Omulabe wanga anaberani. So mukama baba kuluhiru. Omulabe wana abani. So as we about to wind up. Kangabaneko unovujulizi butono. Chema inawe na abu funamu. For me ensoma yange teyali nonji nyo. So when nari nkula. Nenduka ku university. Nga ino kumala yo sente. Umwako kusemba semester semba yo nenga mamanja milioni nya. Nenga tufuza wichi bili but you know kututikira. Nema sekati yago, I felt like obambi vemo. Nenda niko kwa jisha inga kakari ruachi nagena ku university okumale ino budewa angiranga niva nange vangamba. Checha okule iteno kari singa wa sigale no branching la kusini ya focus singa olivulo unje. Nema sekati yago iranga muganda afe mwanguzi watika miti kwa uwe vitu somoza. Na yuku university yes na ina magezi. Nenga bali abantu bajja ni magamba bano ni magamba pastor tusomese nambe kwa bachimayindi wa pastor mwa bagezi baba chimayi gwaso ko malo fees nenga tamayi woita so nange mumbere na hii na wempita nenga bo bajja nenga pastor uchikuba ngenjo gira ina ko zino pastor uchikuba kati mwendo za muri cleared wa principal nenga isofu nyina ko igaira wa principal ne yabo luganda in the time ngampulira nenga yagalo kubiva amba manja milioni nya tubiza wichi biri but tikire. Enta niko kaba maziga nienda banga. Ngesubi ligenze. Ngesubi liweddeo. Nema sekati ngesubi liweddeo nga. Wabula yoru na uiche mba tuteke mbutabo. Bafumio mbutabo. Abangi njaga lukuza mwa amanyi. Intila bateka tundabo haingira unachu sembea. Gubali baba anja milioni nya. Nze ya soka mkatabo ka university kubagendo tikira.
Amina.
So, luachi inti natuka mkade ngambulila. Ninga zitoweledua. But naju kirecha wandiki wachino, ilomo kama ya chini zoma nti, ne Petero bariba wanise nga babivudemu, katuna na ingira mumbera azabu. Katuna naba yamba, na wasubulo kuyamba. Abangi nafuna milioni nya, nga mama wangesi azimpade, tata wangesi azimpade, simu ganda wange azimpade, nye muntu buntu. Ya ngamba afaluku, mbuli langa mukama ya gala mkwe sente zeno. Na azimpa bwi milioni nya, na adela mtu za, yamba milioni nya mwemidu alo nsambu. Ezitogeza nezino nendi yako kunsambu ezo. So chetukame itinae mkama agenda kuwa wako vya kolera. Newa noba bilie osigazone excess.
Amen.
So Dawudi teyatia mbera. Era nkomeru ya Dawudi ya wangula Goliath. Why? Daudi did not quit. Teyakowa. So now mama andaba. Gotata atuuliriza. It's a high time. Katuchuse integera yafe. Stani agenda tu challenge inga. Iranze ntero gamba bavuka wengkule mbele yo. Kanisa. Nebo na vensumba anti. Fabaloko tetusinka na vizibu. Tetusinka na vizibu. Na ye. We meet challenges. Tusanga bisomo za. Vyokabe vitu somo za neemu. After all. Katonda wafaba mwese gwa. Okubitu isamo. Mulinyali ya Yesu. So gwa soma. Na olie yo soma. Walu wapa keno kule yibuzo. Na faba senior 4. Onako uruwa lero. Baba dem briefing ya. Wirani wano. Mbasanza wana. Ngabasanyo fu wano. Na mgungu Pentecost. Iranga bagamba. Atu kena kubita. Na ye. Masekati ya gongulawa magezi sima ronji nyo. Olawa magezi toina. Tobivamo. God is gonna be on your side. Ogenda kuita. ST what we did is a katonda. Ngofunye first grade. Ngoiti demudale risoka.
Amina.
So tobivamo. Tokowa. Nga Daudi wata wanika. Binji vyo nabe tulaba abamanyi mbaibu. Tewavivamo. Ulaba kana. Yatuke mbela nga pini na musomoza. Amugamba kuatazala. Luwa chicho kulo tulia ulizeme. Nai walu waba kusomozeza. Kuruachi. Kuate wale wakatonda wo. Ne katonda kuleso itemu mbeleyo. Balabe kukatonda wo. Mulinyali ya Yesu. So njagala kumaliza. Kamalize nekano moderator nzikiriza. Era I share this testimony. Era abatu uliriza. Nze faluku. Ndimo fumbo. Ndimo fumbo. So nakamala mbufumbo. Omwaka gumo. Ni weeks ndoza satu. Something. Amen. Hey.
Oliku, so, oliku numbers. Paka kwa. So, obula tuterako hours. Na so, minutes.
I have the experience in marriage. So now aliye yetu nafumbira. Osobola kunkubira kasi moderator kujia kwe namba yange. Ngwe ku experience.
Kati moderator ya single je.
Ngwe experience mbufumbo ibanga liye mazemo. Ni we nalingenda mikolo. E wafe bachimanyi titeri nomu. Yali awa zambaga. So I added to na ino kuja nzijewe echo chebagamba nta ewaba falu kuteli noma wasambaga tata wange ndoza yageza ako na yanjula yanjula mama wange ndoza lete bintu ngavya mitwala 3 ninga anonye muchala bintu ngavya mitwala 3 so I felt nembuli echi nsikula mulini nga ah nzate nyino kole chisukao so masekati ago ningamba abe wafa nginda kwanja base kabisesi nega falu kuto ina magezi sende ziwandiko zemu ebintu ebikugasa hato zizente ogenda sasula mukazi togenda na zifu ni mikolo togenda na jitekao so abange omulabe yalwana bonna abamanyi ku kyalo accident nenze pona ezedilingano accident nga 10 nga sitana yagala kutukiriza kiriche bayogera sinti ate kisoboka but in the medicine munze naina katondo muamanya ngamba ah nze nyino kutusala akaguwakali bakitaffe basenga banke bataasala so mubanga tonondoza nga buli naku 3 omukolo ndoza gutuko gogo kwanjula naina ebintu byinyi nokutwala nga byetaaga milioni 2 naye abo Luganda tuina Facebook page ku kanisa nga bo bimanyi naliyao omusajja omukazi na wangu bire simu nanga gwe faluku konze yenze nanga nze yangamba dinya lya kinyarwanda sijikira na bulungi nanga nze nveno Rwanda mbagoberera kono line ku kanisa yamwe so bulibwo werezo nkola bulungi nengenda kutereka akasente katini ku simu kakuyambe kakuyambe sima bakana kusobozesa nga manyiti amu ndegera nga bangambya katini nzo kompa imitwale ibili eranga ne wozi bangambya katini ne abange ngendo kebera ku simu ngomukazi atende ke imitwale 95 so I felt like glorifying God ne mfuka crazy because of God. So katonda na ingira mumbera nga ninga awanise abivamu. So katonda yakola omukolo gw'ekitiibwa, ekitiibwa kya katonda ekirabisibwa ku kyalo n'abeeri ewaffe ne bagamba embaga eyo baji banyumiza bunyumiza kubate bajja. Baga batugambye embaga tiyabadde ya munnayuganda n'embaga yabadde ya munnayuganda era nga yenzo wamwe. So nawe ali eyo.
Anti batya nnyo. Kyabagano okugendayo kwali kutya.
Kati nawe ali eyo nti katonda agenda okukola ebintu nga sibya bulijjo. Kasta otabivamo, kasta otabikowa. So we have to defy that spirit of quitting. So ndoza we bude wafe.
And as we continue, but then sawa nkujuki zenti, this is why you must defile that spirit of fear. To defile means to refuse contamination or refuse to be subdued. Quitting contradicts God's character. He never abandons his plan at all. persistence purifies faith. Erabo tunulamu James chapter 1 verse 3 paka kufo. Ojabo yewe yongero kufuna amagezi manji. Mweche chintwe chobuta kuitinga. Your endurance becomes a testimony forever. Neo sibole mirako abalala bajala bila kugwe. Eraba sigale nga naoba nyiki vukucheba kolanga bachi bache kute ku end goal. Nga bachi akirizan tuja chimala tusobolo chimala kubanga. No wonero obujanga tunaba kuitinga. Obonero nga loss of enthusiasm ngo wedemu amanya gali gakupika tocha galina. When instead of praying you are now complaining. Oboli kumpi kukwabulira. Oboli kumpi bivamu oboya gala chita ngo tandisa okuyumba ogamba. Na yenze nabachi nzata linanga tonunji. Abalala bonna bonna baine saba busabi mukama. Omugambe achuse mbeira yo nao sobolo kwa ambali ringa toje wala viejo ya gari nyoto yomba buyombi kukaba kudao complaininga techiwa chirunji no kwe compare ringa na abantu abalala na chochi vako kukuitinga kakati munange ngovude kwebio ebisatu waliwo no kwe ya ula mbriwe ya ula nga guwewa isolating atoli social toina mikwano chidirida kulowoleza mundooza yoyoka era omalirizanga oyabulide embera jobandoliko kakati mkulu Ivan.
Yes sir.
Jebale kosewo.
Kale sewo.
Wedda nkwesunza okuwuliriza ekiva side yo.
Yes sir.
Era mukama amazena akituukiriza nakunkwasa. Webali nyo kutuka olero na kolwa lero ranga mbate nkusaba obudirida abantu abali ya bagalo kuva mchevali kwa bagalo chivamu badeka
Olga ni mkama ya waziwe.
Amin.
Mina mwali ya yomutu udirida na abatu lawa nze kwa kwe baza mwe wakwe wa yoka data kamwe ude wa mwe kukuliriza nasa nyuasi muganda na ye ndogoza mwa mpoji ya jembanga na kukulira
kukulira wede walu nyeze zada ologera nga wanabe masaka ulutambulira dala bulo jina
katikule chigambe chibulidwa heyo ngila umia mwenye abali yeyo kame lewa uganda uomu nyuela kwecho chuhuji heyo mukama kujuli ya mukama chiba kwa tuongela kwa ediba andwe uwa ediba nafu abali yeyo kujuli la mukama uwa kuwele za mukama chiba kwa tuongela kwa ngo mtu uwa mulokole uwa chiba kwa chiba kwa chitiaga yeyi munafu alieyo na yali wansi na ina haba kwa nechakula chi nechayi gana kusinzi ya novu juli zibobo kwa zechi uwa juli uwa wadeyo kati so ni yongeo mwena wali ya batula wana batu uliriza kula kade kemutu wade mwena wali utu uliriza hivyange kama vambe yonkisa.
Amina, amina. We wali nyo mkulu Ivan. We wali nyo okutua obako bulunjo obo era bafunyemu.
Amina, mukama yebazibwe.
Amina.
Twebaza Katonda wa mbopagenyi baffe bano wetu chazizo na kuwa leo neneva za mukama olwa mkuru Faruku. Mkuru Faruku ona ali wano natandi ko mulaba ndoza nga ine miaka nga 12, 13 awo natandi ko mulaba nga mwana muto ddala zize mulaba nga akula zize ndaba entambulaze omwana ono alemedde ko nnyo mu kunonya mukama alwa kubayi tayagadde kwegulumiza wanga sikirungi n'okwegulumiza naye gwe mulaba ono musumba ye musumba w'abato mutabani wange oyo gwe mulaba ali awo ku kamera ono ye yamulera mu kubayigiriza Sunday schools zifaanana bwe zityo. So ndoza we kuba kujamu kubaako ekirabo kyalaba oba omuntu gwe yalera ndoza n'olite wamulera bubi abaddewo nnyo mu baana era obuweereza bwe buli mu baana naye abo abaali abaana kati bafuukiridde abasajja bakuze akuze nabo bakula
aweleza mukama mumbeera zonna ezitali nungi ezokusika omuguwa naye n'asigala ng'akola ki alemeddeko ate nebaza mukama nti n'ekigambo abasomesa abamusomesa ddala bakinyweza mu ye ate tukkiriza Katonda nti mukama akyamutwala wala mukama yebazibwe. Twali tu programming okujja wano last week. Naye sitani nga omumanya alwana. Natuka ekiseera ne nkubira Mr. Faruku ono n'angamba nzijja. Olw'okubanza obuweereza mbumanyi. Obuweereza sometimes bw'oba olowooza okubuweerereza n'ekibiina. Mr. Faruku ono bwe namubuulirako ku buweereza buno, yangamba it's okay. Okusinziira nga ye bwe yali akiraba. N'angamba it's okay. Tuli bangi, abaana mbayina. Kubanga era nange mwesiga nti abaana akola ki? Abayina. Kubanga abaana babaddemu, abakuzizza babe, okitegeera. Naye nze nali nkimanyi nti okuweereza mukama kuba kuli person. Mukama yebazibwe. Ate era sitaani tasobola kukkiriza kukozesa kibiina kino ky'olina. Mukama yebazibwe. Kati olw'obudde, naye kye nneebaza Mr. Faruku. Mr. Faruku, mbadde simusuubira wiiki eno kukola ki?
Kujja.
Naye ate najja ne message egambe y'okulemerako nti alemeddeko n'olwaliro n'akola ki? N'awaguza. Mu mbeera zonna ndowooza era mukirabye n'amasannyalaze gaagadde ovaako. Kati ate n'ekirala kye sitagambye nti bwe yali alina okujja wano n'agwa ku accident. Ndowooza nakubidde ne nkubuulira. N'agwa ku accident. Kw'olwo olunaku nga twali wano nga tumulinze ne tumaliriza programu. Naye mukama yebazibwe nti era awaguza nawankubadde amasannyalaze gaagadde ovaako bikibiki awaguza n'akola ki? N'ajja. Kati twebaza mukama olw'obuweereza bw'atuwadde ate ne twebaza n'abantu abali ku online mwenna olw'omwana ono tubeebaza olw'okutuwuliriza. Olw'obudde Mr. Isaac yatugambye alinayo programu eri mu kujja mu maaso awo. Mr. Faruku tetumuwadde budde bungi naye tukkiriza Katonda nti alina ekibiina ky'abaana baliidinga. Olunaku lwali baakomyewo abaana abo balikola ki? Kati kaawaguza guno ogusooka. Kati ate wali bijja
kwakubiite
mukama yebazibwe. Kuno kubadde kuwaguza kunene okujja kwano ku radio. Ne tukkiriza Katonda nti lwalikomawo ajja kujja n'ekibiina kyonna. Mukama yebazibwe. Amiina. So moderator, mbadde nsaba ndowooza tuyiseewo oba obubaka bwaffe buli obw'obuweereza bwaffe.
Obubaka bwaffe obw'obuweereza.
Obw'obuweereza ne Mr. Faruku ono
naye abumanyeeko yeetegeke ng'obudde bukyali.
Tulina obuweereza. Obuweereza bwaffe tubuulira enjiri ddowa tuddowa. Ate nkakasa Mr. Faruku ono mulungi mu ekyo. Kisuubira nti ekyo kikalubiriza nnyo. Kubanga si bwe bulamu bw'okuliddemu ddowa tuddowa. Ono gwe mulaba abuulira n'enjiri y'oku kkubo. Mukama yeebazibwe. Sometimes waliwo wemuyitako ng'alina gurupu gy'aliidinze mu sitense nyaawo nga yakutta omuzindaalo. So muweereza mulungi. Tulina obuweereza bwaffe twateesa n'abasumba. Twebaza mukama olwa radio eno ekyazizza abasumba abawera. Ne tuteesa nti buli musumba ajja tuweerezaayo ojje ly'abalwanyi bana abajja okujja. Ku lunaku olwo lwe twateekateeka tugenda okuweereza tugenda Luweero. Emabegako tubadde wa?
Mwaneno Kibuzi.
Tubadde Kibuzi.
Kayunga.
Gye tubadde. Kati ate omwoyo mutukuvu yatusindise Luweero. Ennaku z'omwezi zijja kubeera nnya. Omwaka ogujja nga January.
Sunday esooka.
Mu Sunday esooka. Tugenda ku chachi bagiyita.
Bagiyita Vast Grace.
Vast Grace. Eri eyo.
Yatusindika
gye tugenda okugenda. Kati tukkiriza Katonda. Wakati tetuyinza kuva wano kubanga abasumba bonna abazze ku radio eno bonna bamanyi enteekateeka eno era bamanyi olunaku nti lujja kutuuka era bajja tuweereza abaki abaweereza. Naye tugenda kye mbadde nsaba Mr. Isaac nti mu nnaku zino ezisigaddeyo nga bwe mumanyi nti sitaani alwana musobola okulowooza nti abantu abo bonna they are ready naye ne mutuuka ku olwo olunaku era sitaani n'alwana n'olaba nga n'abantu tebakoze eki nga tebalabisika. Tugenda nga tuva ku programu eno tugenda kutandika okusabira olunaku olwo tuluwonge maaso ga mukama. Ate n'ekirala kye tusaba Mr. Faruku nti naye waaba akiwulidde kubanga sijja kukimugamba naye omwoyo mutukuvu yajja kukola ki okukimunyweza gy'ali bw'aba akiwulidde waddembe naye okutuleetera ate ono mwagaza n'abaana nga mukaaga fanga abaina na ye mpozi sitani nga yakoze eki nga yabawugudde ye ne naye natulutira yabalala batano mukama yebazibwe ne ye nabawa mukaga ekyo nayo kibakikola nnyo mukama yebazibwe neewunya lwaki mugambye batano ate abasinga buna twabagamba bameka bana naye ndowooza ekisa kya mukama kiri ku ye so tukiriza katonda nti olunaku olwo tugenda duwunga mu maaso ga mukama tusigazayo emyezi emeka singa ebiri oba esatu tuli myezi ebiri mukama yebazibwe emyezi egyo ebiri bannanga bampuliriza ku NPC radio tutandika okusaba tusabire olunaku olwo tugenda ku kanisa eyeetooloddwa abasiraamu naye mukama gye yatusindika omwoyo omutukuvu gye yatutwala ffe twali tetugimanyi naye katonda yatutwalayo n'atugamba eno church gye tulina okuyamba so bannange mwenna abawuliriza pulogulaamu eno tutandika okusaba tutandika okuwonga olunaku olwonga nnya n'abo abaweereza bonna abagenda okugyako olwo olunaku mukama abanyweze malayika wa mukama akuuma ateekako ekisa omusaayi gwa yesu leka gwetoolola abantu abo abagenda okugya ku lunaku olwo ekisa kya katonda kitukuume ate tweyongereko n'ennamba nnamba ebeere y'amaanyi mu linnya erya yesu amiina
weebale nnyo okulwa obubaka obwo obulungi ennyo ennaku z'omwezi nga 4 January 2026 tugenda kubeera Luweero ku Vasquez Missions kanisa eri eyo gye tugenda okyalira kakati ngenda saba omukulu Mr. Kasozi Faruk atuweeyo esaala eggalawo tubeere nga tweyongera eddala
so yanziza nnyo se moderator nyongera kwebaza olw'enteekateeka sibu weebale nnyo kama okutwera omukisa ogw'amaanyi mu linnya lya yesu so gwenna atuwuliriza katufuneyo esaala eno zikiriza nti enaakola enjawulo mu bulamu bwo ne mu bulamu bwaffe ffenna abali mu situdiyo wano katonda omulungi twagala okwebaza olw'akanyomero kwotutaddemu olw'akaseera ke tubaddemu tufunye okuva gy'oli mukama taata tulabye nga taata tulina okunafuya omwoyo gw'okubivaamu oba omwoyo gw'okuwanika katonda wange ssebo kyenva nsabira buli mukyala buli mwami buli muvubuka buli mwana atuwuliriza ku NPC radio mukama katonda wange waliwo abadde awanika waliwo abadde mu mbeera nga mufumbo naye bamubuuza omwana aliwa nga tozaala nga wulira akyagala biwanika bivaamu naye gwe katonda kaana yakaabiriranga peni n'amunyooma kaana yamuwa samwiri samwiri n'afukamu amafuta ku daudi daudi n'afuuka kabaka omulungi yakulembera isirayiri sebwe kitanga abaana ba peni na tetulina wetubawulirirako naye omwana wa kaana gwe yazaala yafuuka ensonga mu isirayiri taata n'omukyala oyo abadde mu mbeera baako ekyamagero ky'omukolera kifuuke ensonga mu famire ye waabwe baako ekyamagero ky'omukolera kifuuke ensonga ku mulimu gwe katonda nge waliwo ye yasoma ayina digura ayina masters ayina zi diploma naye ng'omulimu gubuze katonda wange gwe ateme kuba wetali muwe omulimu ogenda okwogeza abalala obwama sebwe kitange tukoye enjiri mukama taata ey'okukaalukala naye abantu batulabeko ku ebyo by'otukozesezza bagambe nti ddala katonda w'omuvubuka oyo y'alina okusinzibwa katonda w'omukyalo oyo leka agulumizibwe taata abantu banaalokoka bulokosi olw'ekyo ky'otufudde fuula omwami oyo taata omulwanyi w'amaanyi abadde abivaamu taata muyambe oyo alina ekirwadde nga n'abasawo kyabalema bawa lipooti bwenkya n'eggulo nti kino kiyinza obutawona abamu baamuwa wiiki ne bagamba nti agenda kufa naye gwe katonda azibe obuuma bw'amagombe taata baako obuuma bw'oziba ku lw'oyo omwana abadde anaatera okufa mukama taata tusazaamu omwoyo gw'okufa tusazaamu omwoyo wa akisidenti taata abantu baffe bonna abatuwuliriza bafuula ensonga bafuula enjawulo leka taata balabe enjawulo taata katonda omulungi ssebo ne puroguraamu zonna ezigenda okudda ku leediyo eno tuziwonga mu maaso go leka taata zibeere ennyuvu taata naabo abateekako kaddata kaabwe tetulema butabasabira taata yongera obagaziira ensawulo zaabwe taata ne bamuduleta bonna abatusayaza mu situdiyo eno mukama batwa taata leediyo ezimu bawaayo ssente okukyala wano naffe twebaza NPC radio mukama okutuwa omukisa guno naffe okuweeko kituleeta mu maaso g'abaana bwe mukama taata bawe omukisa bagaziirize mukama tukkiriza nti myaka egijja mu maaso mukama ng'ate wano otugyewo ng'otuzimbira situdiyo esinga obunene mu Uganda ne mu nsi yonna ekyo tukiragula okubeerawo wano wennyini mu Kristo Yesu omwana wa Katonda mwe tusabye ffenna ne tuddamu nti amiina.
Tuwaniriza nnyo esaala ennungi ennyo weebale nnyo weebale tusabirako era olunaku olwaleero lwa mukisa olwedde nange ngufiiringa omukisa ompitaayitamu iranga nchiwanti uliomwali wanayaguli nanti omukisabui seo pokubongo bade wakatuka ku NPC ona nchacho NPC radio tosubidwa kubanga programu eno genda kubanga edibwamu wano wenyini ku station choboko la chiri chimbutavao osigalengo uliriza amanya mbade Isaac Katareba ngo nakolwalero koze no mkulu Dennis Mwanguzi awamu na abagenyi bafa babiri Mr. Kasozi Farouk ne Ivan Mr. Ivan bebaba dena fona kolwalero watu adoba ko bulunje nnyo obukwata kulwanisa omwoyo ogwo kulekulira ogwo kulinga gugamba nze ngenda chivamu nze ntide nnyo sigenda bisobola ogwo moyo ogwo tugenda batwe yongera ogusomako tweyongere no gogerako tugulwanyisize dala wamu tetubako neche tuleka omanyibo bo otema omuti noleka ye chikole wansi obato gujewo era bogenda newe bako kumala wiki biri nokomawo sanga katika akomye era kato kavuddeyo kati eche chikolo tuino chisikayo wansedi eche chokuti ekikolo chokulekulira tuchije mbulamu waffe mwebale nyo kuweza NPC Online Church program eba de testimony time iranga mutusonyiwe kukulwa lero kaka program kareo kabade kampimpi tetukoze nga kawuli jake sawe bili namba na ye tugenda badira kwango mkulu Kasozi agenda koma watu labeko iranze ngenda ba mwesunze sawa yona mwebale nyo kuuliza iranga mbele bulunji mwelaba